Dachimsafi.com. Pacheko Mirundo.
Sifa ya kwanza kujikubali mwenyewe. Ukijikubali watu watakukubali. Ukijikataa watu wanakukataa. Ukijishusha tunakushusha. Ukijipunguza watu wanakupunguza. Ukijikubali na watakukubali. Ona kwanza mimi jinsi nivonga. Pamba zangu kali zote nizova. Abakitani watu wananishanga. Ninavyojikubali mi. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimepoa poa, nimedamshi. Najikubali mimi sijishushi. Mwili nao, shepu nao. Nikivaa kitu kinanipendeza. Wananitaenga. Mina pendeza paka na mzidi nenga. Nenga, mnonipenda. Bijapu kwa wale wasonipenda. Waende sao. Ting ting ting, tiki ting. Najikubali wala sijiogo ping. Ting ting ting, tiki ting. Najikubali wala sijiogopi. Niche kijumpa kachini. Navojia mini. Nimetupia pisikari wa mgeni. Niche kijumpa kachini. Ninavojia mini. Nimependeza mendo tozi lao. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Oh, ae, usije kinyonge. Vunja kabati, kavipi upendeze. Leo, leo, usije kizembe. Vunja kabati, mwanangu upendeze. Leo, usije kinyonge. Sisi wenzako, atupo kinyonge. Tumepoa, 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 tumepoa. Tumedamshi, 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 tumedamshi. Tumepoa, 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 tumepoa. Tumedamshi, 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 tumedamshi. Tumepoa, 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 tumepoa. Na ingoma kafanya Pacheko. Unajua mini danger Tukiwa Future Music, Future Blandi. We meneja Eri Fenicha Kigamboni. Tajiri mtoto. Nakubaliana wera msonga tuma. Sipingi mitoto mtani mwana mbaya. Wasia. Future.